Abahluleli 16 verse 1. USamson waya eGaza, wabona lapho isifebe wangena kuso. Verse 2. Kwathi wakumaGaza, uSamson ufikile lapha, bamhaqa bamnqamekela ubusuku bonke sangweni lomuzi. Bathula ubusuku bonke bathi, makube sekukhanyeni kokusa khona siyakumbulala. Verse 3. USamson walala kwaze kwaba phakathi kwamabili, wavuka phakathi kobusuku wabamba izivalo zesango lomuzi nezinsika zombili, wazincothula kanye nomgoqo, wazibeka amahlombe akhe, wazikhuphulela esiqongweni sentaba ephambi kweHebron. Verse 4. Kwathi ngasemuva wathanda owesifazane esigodini saseSoreki ogama lakhe lalinguDelila. Verse 5. Amakhosi amaFilisti enyukela kuye athi kuye, myenge, ubone ukuthi amandla akhe amakhulu aphi, nokuthi singamahlula ngani ukuba simbophe, simnqobe, siyakukunika kube yilona lowe zinhlamvu eziyinkulungwane nekhulu zesiliva. Verse 6. UDelila wathi kuSamsoni, ake ungitshele ukuthi amandla akho amakhulu aphi, nokuthi ungaboshwa ngani unqotshwe. Verse 7. USamson wathi kuye, uma bengibopha ngezinsinga ezisikhombisa ezimanzi ezingakomi, ngiyakuba buthakathaka ngibe njengomunye umuntu. Verse 8. Amakhosi amaFilisti ayeseletha kuye izinsinga ezisikhombisa ezimanzi ezingakomi, wambopha ngazo. Verse 9. Wayenabaqamekeli behleze ekamelweni eliphakathi, wayesethi kuye, amaFilisti aphezu kwakho, Samsoni. Wayesegqabula izinsinga njengentambo yefilakisi iqatshulwa, lapho izwa umlilo, ngalokho amandla akhe awazikwanga. Verse 10. Wayesethi uDelila kuSamsoni, bheka udlale ngami, wangitshela amanga, ake ungitshele manje ukuthi ungaboshwa ngani. Verse 11. Wathi kuye, uma bengibopha ngamagoda amasha okungasentshenziwanga ngawo, ngiyakuba buthakathaka ngibe njengomunye umuntu. Verse 12. UDelila wayesethatha amagoda amasha wambopha ngawo, wathi kuye, amaFilisti aphezu kwakho, Samson. Abaqamakeli babehleze ekamelweni eliphakathi, wawagqabula ezingalweni zakhe njengomucwana. Verse 13. UDelila wayesethi kuSamsoni, kuze kube manje udlale ngami, wangitshela amanga, ngitshele ukuthi ungaboshwa ngani. Wathi kuye, uma weluka amagoda ayisikhombisa ekhanda lami nezintambo zakho zokweluka. Verse 14. Wawabethela-ke ngesikhonkwane, wathi kuye, amaFilisti aphezu kwakho, Samsoni. Wavuka ebuthongweni, wasicothula isikhonkwane sokweluka nezintambo zokwelukwa. Verse 15. Wayesethi kuye, ungasho kanjani ukuthi uyangithanda nxa inhliziyo yakho ingenami na? Usudlale ngami kathathu, awungitshelanga ukuthi amandla akho aphi. Verse 16. Kwathi lapho emcindezela yonke imihla ngamazwi akhe emgqugquza, wakhathazeka umphefumulo wakhe kwaze kwaba sekufeni. Verse 17. Wamtshela inhliziyo yakhe yonke wathi kuye, akuthintanga mpuce ekhanda lami, ngoba bengingumNaziri kaNkulunkulu wasezalweni sikamame. Uma ngiphuculwa amandla ami ayakumuka kimi, ngiyakuba buthakathaka ngibe njengomunye umuntu. Verse 18. UDelila wabona ukuthi wayemtshele yonke inhliziyo yakhe, wathi uma wabiza amakhosi amaFilisti wathi, yenyukani kaloku ngokuba ungitshelile yonke inhliziyo yakhe. Ayesenyukela kuye amakhosi amaFilisti aletha imali esandleni sawo. Verse 19. Wamlesa ubuthongo emathangeni akhe, wabiza umuntu waphucula amagoda ayisikhombisa ekhanda lakhe, waqala kumhlupha, amandla akhe amuka kuye. Verse 20. Wathi, amaFilisti aphezu kwakho, Samson. Wavuka ebuthongweni wathi, ngiyakuphuma njengezinye izikhathi ngizithintithe, kepha wayengazi ukuthi uJehova wayemukile kuye. Verse 21. AmaFilisti ambamba, awakhipha amehlo akhe, amehlisela eGaza, ambopha ngamaketanga, wasila etilongweni. Verse 22. Noko izinwele zekhanda lakhe zaqala ukuhluma futhi esephuculiwe. Verse 23. Amakhosi amaFilisti abuthana ukuba ahlabele uDagoni unkulunkulu wawo umhlatshelo omkhulu, athokoze ngokuba athi, "Unkulunkulu wethu unikele uSamson isitha sethu esandleni sethu." Verse 24. Abantu bambona bamtusa unkulunkulu wami ngoba bathi, "Unkulunkulu wethu unikele esandleni sethu isitha sethu nomchithi wezwe lakithi obulela abaningi phakathi kwethu." Verse 25. Kwathi lapho izinhliziyo zabo sezesasile, bathi, "Mbizeni uSamson ukuba adlalele." Bambiza uSamson esetilongweni, wadlala phambi kwabo, bambeka phakathi kwezinsika. Verse 26. USamson wathi kumfana owayembambe ngesandla, "Ngivumele ukuphatha izinsika indlu emingazo ukuba ngencike kuzo." Verse 27. Indlu yayigcwela besilisa besifazane, namakhosi wonke amaFilisti ayelapho. Ophahleni kwakukhona abantu kungathi abayizinkulungwane ezintathu abesilisa besifazane ababebukela ukudlala kukaSamson. Verse 28. USamson wakhala kuJehova wathi, "Nkosi, Nkulunkulu, ake ungikhumbule, ungiqinise, kube kanye kuphela, Nkulunkulu, ukuba ngiphindise kumaFilisti ngempindiselo ibenye ngenxa yamehlo ami omabili." Verse 29. USamson wayesebamba izinsika ezimbili eziphakathi eyayimngazo indlu, wayencika kuzo kwaye ngesandla sokunene kwaye ngesokhohlo. Verse 30. USamson wathi, "Mangife namaFilisti." Wakhothama ngamandla akhe wonke, indlu yawela phezu kwamakhosi naphezu kwabo bonke abantu ababekuyo. Abafileyo abababulalayo ekufeni kwakhe babebaningi kunabo ababulalayo ekuhambeni kwakhe. Verse 31. Base behla abafowabo nayo yonke indlu kayise, bamthatha bamenyusa bambela phakathi kweSora ne-Eshitawoli ethuneni likaManowa uyise. Wamahlulela u-Israyeli iminyaka engamashumi amabili.